Ngiyajabula kulobo busuku futhi ukuba ngilibingelele egameni lenkosi yethu ethandekayo uJesu indodana kaNkulunkulu evusiweyo. Futhi ubukhona bakhe bese buvele bulapha ngenkathi ngingena. Ngakho ke silindele ukubona ngokwedlulele ngokuyinala ngakho konke lokho esingakwenza, ngisho noma sikucabange kulobo busuku ukuthi uNkulunkulu uzothululela phezu kwethu okwezibusiso zakhe futhi yenze mkhulu uJesu Kristu phakathi kwethu. Kade ngikhuluma ubusuku bobili bedlule ngesele busuku ngicabanga ukuthi saba lenkonzo yokuphulukisa futhi ngobusumbuluko ebusuku ngangishumayela futhi ngikhipha ngaqala indaba ngesonto ekuseni ethabenakele. Futhi ngicabange ukuthi ngenkathi sisalindile ngapha ukuba isiketshane sithi ukucoshwa kancanyenyana ngingathi ukuvulela imizwa yami ngolunyela lezi zinsuku uma uNkulunkulu ethanda futhi ezongisiza, ngingathanda nje ukuba nemikhankaso eminingana lapho ungavele ungene nje futhi ushumayele noma ufundise umbhalo futhi wenze kubizela e-altar kweningi bese wehlela e-altar futhi ukhulekela abantu futhi njengoba thina amabhaptista kudala sasivamise ukwenza. Mabaptiste amabili kuphela engiwezo ethi amen. Ngakho ke ngikuphi nonke kulobo busuku na? Mungi wathi futhi kune moyi baptist na ngathi yebo ngasho. Ngangishumela lapha eKansas ngesikhathi umfo sekhulile waphulukiswa waye babekade waye yiNazarene waye tshathe izinduku zakhe zokuqhugela ngosuku olulandelayo ezungeza idolobheni neisayini kuyo. UNkulunkulu ungisusile kulokhu ngobusuku bayizolo futhi wayekhubezeke kabi kakhulu kwakweselikli rock futhi waye bengaleyo ndlela iminyaka eminingana futhi wonke umuntu wayemazi ngoba wayezungeza futhi wayenalezi sigqoko zakhe sibekwe phansi futhi ethengisela babentela kuleso siqobo futhi wonke umuntu wayemazi. Ngakho kwaqala nje usanda kwenza into enkulu eDurbanini futhi busuku obuthi abube bubile emva kwalokho ngangishumayela futhi wasukuma wathi mzuzu nje futhi planemi wena nkinga uma ngikubuza ukuthize na ngathi qhaba umnyunzane wasethi awu wathi ngathi ngikuzwe ushumayela ngazi ukuthi uyiNazarene wathi kona ke ngibone bonke abantu abangabaphentekostali ngapha futhi othile ngitshela ukuthi wawuyiphentekostali wathi uzwele uthi esikhashane nesidlule wawuyibaptist wathi angikuthi yoni lokho ngathi awu lokho kulula ngiyiphentekostali Nazarene baptist kunjalo thina nje kholwa. Bangani angisiyo wanoma yiliphi ibandla lehlelo futhi nokho ngingowawo wonke. Ngenkathi ngiqale kulokhu ngathi uKristu inhloko yami lebhayibheli liyincwadi yami efundwayo futhi izwe liyibandla lami. Ngakho lokho yilokho ngifuna ukuba yikho ngizindife. Manje busuku lobubodwa lobubili sizozama ukuqala inkonzo yokuphulukisa futhi uma sithola isizathu ukubona le mibhede yezikulu nezinhlaka kulele ngapha. Ngingathanda ukubona ukuthize ngilangazelele kakhulu into ethize ukuba yenzeke lapha eLouisville eKentucky ngoba leli yizwe lami lasekhaya. Angikaze ngibe nomuhle lokho enikubiza ngomhlangano omuhle eKentucky futhi ngikusho lokho nganoma yikuphi ukubhakaza ngibe neziningi ezingezinhle izindawo ezinqwaba. Kodwa ngikwande ukuthi khona lapha ekhaya lami uqobo kunzima kakhulu kunzima nje ukubhodloza angazi ukuthi mngani. Kodwa ngicabanga ukuthi yingenxa yokuthi Jesu wathi yezweni lakini nokuthi kuyoba kanjani lokho mhlasimbe indlela okungayo. Kodwa asifinyeleli neze ekuboneni izimangaliso ezivelele eziningi kakhulu. Ngaba nenkonzo lapha cishe unyaka noma imibili edlule eJeffersonville kodwa kwenzeka kube owesifazane owayevela enhla lapha eKentucky ndawo wayephenduke waba ushoki njengawo kusukela emilenzeni yakhe kwehle kusukela enqulwini yakhe kwehlele emilenzeni yakhe njalo futhi wayengakaze yahambe iminyaka eyishumi nesikhombisa. Abaningi benu babelapho lobo busuku futhi niyalukhumbula udaba ukuthi wasukuma ngqo futhi wahamba waphuma ethabenakele ekahle. Manje ngithanda ukuthile ukuba kuqale lapho eLouisville lapho engingabona khona imvuselelo yemfashini endala ishanela kuleli dolobha elikhulu elithandekayo lapha. Idolobha njengawo wonke amanye amadolobha ngibi njengawo wonke ephuma ngiyazi ukuthi lelo yiqiniso. Angilimazi yona iKentucky ngoba ngingumKentucky nami kulungile kodwa yiqiniso libi. Leli ikhaya labo bonke baphuzi bakagologo kanye nezikwedle zikagologo namaso wamabi nakho konke njengoba kwenzeka ngonga seLouisville eKentucky lapha. Ngakho ke lesi yisihlalo sikaSathane kodwa singakuhlakaza kube yizicoco ngevangeli likaJesu Kristu. Uma sonke sizohlangana ndawonye kunjalo simele sihlanganise amandla ethu ndawonye futhi sifuqe. Usikhathini esithile sedlule umshumayeli ubeka kakhulu ezweni waye wathi ikhuluma ngezinkonzo lapha wathi awunakho kuyikho. Wathi uma ngingena edolobheni yonke into ezweni lonke fanele ixhase imihlangano yami noma ngeke ngiye kunjalo. Awucabanga nje ngicabanga ukuthi mhlasimbe kukhona amabandla amakhulu eBaptist angamashumi ayisikhombisa khona ngoLwezini yabo. Kuthiwani ngeMethodist na futhi idolobha leMethodist iAsbury isenhla lapha umuntu beyoba nani uma eza kuleli dolobha nje amaMethodist namaBaptist ngingasawabala amaPresbyterian nawo wonke ana. Manje mangaka amabandla ayifull gospel akhona lapha edolobheni na? Ezimbili noma ezintathu izimishini ezincane zanzi ngapha ndawo nje amabandla amancane lapha nalapho futhi asempini linge nelingi. Ngakho mongene ufanele ume emandleni okuqine inkonzo yakho kunjalo futhi ngisho wonke umuntu onjengozi zombusazi zingena usemandleni okuqine inkonzo yakho ukudonsa kunoma yini inkosi ezoyithumela. Ngikuthanda ngaleyo ndlela. Kuyethi uMo Jesu Kristu engesikhona ukuhlala kwami lapha nokuthembela kwami kodwa ke ngilutho olunye ukuthembela kulo kunjalo yena uKristu yitwala limiyo ngiyama yonke iminyi imihlabathi izihlabathi ezibishayo kimi ngingaqoka ukushumayeza abantu abahlanu engaziyo ukuthi uNkulunkulu bathumele ukuze nilezo kunokushumayela izinkulungwaneni eziyishumi ebezidonse ngokwezombusazi kukho kunjalo ngingaqoka ukubona inkunguthele yemfashini endala ngenhlela yaltara bese ngikhala futhi ngibubule njalo kunokubona izinkulungwane ezilishumi zimile zithi nje hawu ngiyokuzama kuzame na akasiyo uKristu ukuba umzame uyilowo ukuba umamukele ukuphila noma ukufa ukucwila noma ukuminza mthathe noma kanjani kunjalo uma ngikhuleka ngakhulekela bayizinkulunkwane eziyishumi kulobusuku ukuthi bonke bafe kuseni kusasebusuku ngizobuya lapha ngikhulekela abagulayo ngikholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu laliqinisile kunjalo ukube bengifa futhi abantu abezinkulunkwane ezinhlanu zafa eminyakeni eyikhulu edlule futhi bekade bese phakadeni kade kangako bevuka bebuya futhi bese mhlabeni bazobethi 40 Branham ungakwethembi akulungile ungakwethembi samethemba sahamba sahluleka ngisayi lokho ngithiba ngivi kuJesu Kristu kunjalo ngiyakukholwa futhi leyo inhliziyo yami yonke yonke into ibekwe kahle kulowo futhi ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yami futhi ngithembele kuye futhi ngiyabathanda abantu bakhe ngiyalithanda zakhamuzi zombuso kaNkulunkulu futhi ngifuna ukuma ihlombe ngehlombe nani futhi ngithwala umthwalo manje kulobo busuku ngikhipha izolo busuku bengizokhuluma isikhashanyana kulobo busuku inkosi ithanda angifuni ukunigcina isikhathi eside kakhulu nginikhatha aze ngoba silindile nginohlobo lokufana nenhlamba phambi kwenkosi kwalomhlangano futhi ngilindele uNkulunkulu enze ukuthize ukuzoqala umhlangano ukugqinqika khona lapha edolobheni kulani yenzani ingcwenye yenu khona ke lapho okwahlulela kufika sonke singamba futhi sithi siyenzile ingcwenye yethu
in the 20th chapter of Exodus
Esa hlukwenisa amashumi amabili sika Exodus futhi ukuqala ngevesi lesikhombisa ngifisa ukukhuluma imizuzwana ambalwa nje uma uNkulunkulu ezovumela kukho kanye awu ngathi hayi indaba evelele kodwa indaba enhle ngesondele dlule kusendisikole ethabelekele Jeffersonville saqala ukuhlengwa ngegazi Kuzinake ngizama ukukwenza uma ufuna ukwazi ukuthi kungani ngenza lokhu lapha abaningi benu bathi anizange ningibone ngishumayela emkhankasweni ukuphulukiswa kodwa kungokwenhloso ngiyacabanga uma ngingathola imiphefumulo yephukile futhi yize ialtare khona ke ngiyothola umusa kuNkulunkulu ngeLwezivini kunjalo uma abantu ngempela beshona phansi phambi kukaNkulunkulu futhi bakhuleke futhi khona ke kunabaningi kini bangani okhulekayo bezile kudla futhi besaba ukubamba lokho okukhulekelayo kunjalo niyabona ngeke kukusize ngalutho kuzile ukudla nokukhuleka ngaphandle uma kunemisebenzi yethize ukuba uhambe nawo konke ukukhola kwakho ezweni ngeke kukusize nakancane ngaphandle uma unyethela kahle phandle lapho futhi kusukela uzwaneni kuya ozwaneni nakho futhi ukuthathe ilokho kuphela ufanele uqhubekele phambili ufanele nje unyathele kahle ngo uphume futhi kwenze noma kanjani umocelo noma yini hamba kuthola uNkulunkulu wathi ungokwakho ngakho unga yathi lutho lungaphansi kwaloko thola lokho kuqinile yenza lokho futhi uthole ukuthi kuvela kanjani yebo ungasekeli bese uthi awu ngizothatha okwesibili ngizothatha okokuqala uNkulunkulu wangethembisa okokuqala yilokho engikufunayo futhi kuleminyaka engamashumi amabili nantathu engimkhonze ngayo unginikele indawo futhi ngivuthi inqobo nje uma ngimkhola futhi ngimthanda futhi uyangithanda kuyoba njenga leyo ndlela ngoba ukuphezelekile ezini lakhe noma yini efisayo lapho khuleka kholo ukuthi uyakwe mugela uzoba nakho lokho kushoyo ngabe kunjalo na lokho kuhle kulungile Ngithanda kunizwa nithi amen. Uyazi tete ukuthi uve uamen usho ukuthi makube njalo kimi. Uyazi futhi ngiyakokhuluma ngizwa umuntu ethi amen. Ngithanda ukudideka. Lapha sikhathini esithile esidlule ngangishi umayele ebandleni lincane futhi ngangisanda nje oh angikakabi nayo indlela yokuziphatha ebudweni ngokwe ngikakele sayenze yezenkolo yosuku ngakho ngijonga ukuthi nginokungalaleki okuncane futhi ngicabanga ukuthi ngagxoma phezu komqhini kuphili kanjalo futhi ngaxhakathisa imicrofoni esandleni zami futhi ngihlale lapho nezinyawo zami zishibilika ngishiye umayele kanzima nje ngangengingakwenza ngiyasangulunga bengingazi ukuthi bengenzani Mizuzini mbalo, ngiyalahleka futhi ngizithole phansi, maphakathi nesikhala sezidlalo, ngigoqa imilenze yebhulukwe lami. Angazi ukuthi kungani kodwa ngempela mina ngingathanda ukuthi ngihlalile lapho isikhashana leyo nto eyodwa ngingathanda kuyisho kwakuyindawo ethize lapho ngangiqinisekile ukuthi ngangizithokozisa khona ngangiphila ngakho izinsuku eziningana kamuva. Ukho le ndoda esangimi yayisithi awushe yathi ngashumayela kanjani futhi bonke labo bantu bethi amen ngathi lokho kungenze ngishumayele ya ngangivame ukuba nenje endala ngazingela ngenja ngiqekele nginabangani abaningi basekendaki lapha abathanda ukuzingela ngenja ngakho futhi yayiyokwenza umuthi noma yini eyikhona futhi ihambe kuthole ngaphandle kweqaqa futhi nje yayingenakuzihlanganisa ngalutho nalokho manje yayingayigijimisa ngaphansi kwenqaba yotshalo bevukuzi futhi into kuphela engangidingeka ngiyenze ngangingafuni ukungena ngaphansi kwani lapho emva kwayo ngangiqinisekile ngakho into eyodwa kuphela engangidingeka ngiyenze kungoku vusa nje utshani buyivukuze futhi ngiyimbambathe futhi ngimpompoloze mfune mfana mfune futhi yayihamba ithole iqaqa ngaliqaqa elibi kunawo wonke ngazi ngalo kudevele futhi uma ufuna ukwenza ukumbambathe kuncane vele umpompoloze amen kange ngankathi futhi ngingi sizomthola sesihlahleni emva kwesikashala futhi hamba umthole niyabo Niyamazi uPadre Robinson omdala abaningi beluzwile ngaye anikaze na ibandla leNazarene wathi inkosi wathi nginike mgogodla njengesahalo godo nginike ulwazo luningi empethweni yegebulo umphefumulo wami futhi mangiyilwe nodevil inqobo nje uma nginezingele lodwa bese ke ngimlume ngezinsini ngize ngife ngicabanga ukuthi lokho kuhle nje yilokho akwenze yilokho nje yakwenza nicishe iminyaka eyikhulu kudala futhi esashumayela evangeli Yizo labo mabakade bona beshumayela kanjalo ngolunye usuku kwenzeka ngavula umsakazo futhi umfowethu omdala ogama linguMordecai FM cishe iminyaka ekhulu budala esashumayela evangeli ngathi uNkulunkulu ngibusise futhi kwangathi angaba nezinkanyezi emqheleni wakhe lapho ifika lapho umfowethu Ham ngimazi kancane ngolunyela lezi zinsuku ngifuna ukuhlangana naye ngaphambi kokuba wele izwe futhi ngakho ke angaxawulana nabafu abaningi kaphesheya lapho ngiyazi ukuthi uzoba labaningi ukuxawulana nabo umefika lapho wo ngoba ube umakade bona umdala inkosi libusise manje futhi manje ngaphambi kokuba singene kulelizwe masicele umbhali ukuba ehle futhi alembule kithi Baba wethu sezulwini nomusa sisondela kuwe kulobu busuku kulelo lithandekayo igama elihle kakhulu lentetana yakho Jesu sivuma izono zethu ukuthi asifanelanga ukukhuluma igama lakhe lingcwele Ngoba wonke umndeni wasezulwini ubiza ngoJesu wonke umndeni emhlabeni ubiza ngoJesu futhi kulelo gama wonke amadola ayokhothama futhi zonke izilimi ziyakulivuma ungakhathaleki ukuthi bayizoni noma abangcwele kodake lapho sikhuluma egameni lakhe sifanele sithuthumele kanjani ezinhlizweni zethu ngenhlonipho yokuzithoba njengoba sikhuluma ngakho sicela egameni lakhe ngenhlonipho yokuzithoba ukuthi uzoza kithi kulobu busuku Silapha phakathi kwedolobha elikhulu nazo zonke izinhlobo zamazwe sathathola abantu bebopheleke kakhulu emabhizinisini abo ekugembileni kwakhe nasebufebeni ukoloko nakosikilithi futhi wonke uNkulunkulu futhi abefundisi abaningi ekompiti bavele bakuyeke kwedlule njengokungathi kwakungeke yezinto ezivamile Kodwa uNkulunkulu sinike iphimbo lesixwayiso ukuthi siyoshumayela ivangeli ngokuqondile nangeqiniso beka imbazo ifandeni yomuntu ngakuthi amabhizela awe noma aphi okuyozoba khona kodwa sisize Nkosi ukuba simemezele isahlulelo phezu kwezinto ezinjalo futhi sishumayele ivangeli lendodana yakhe ethandekayo uJesu uNkulunkulu uvumela ukuthi yile kwenzeke ukuthi kuzoshukumisa lelidolobha ngenxa yembuso kaNkulunkulu ukuthi ngisho namabandla ehamba nje kakhoneni namalungu wambalwa uNkulunkulu kangathi amabandla lawo angacwalisa futhi acwalise ngenhle imfashini endlala abantu abangcwele abazele kabusha siphe khona enkosi kangathi singemukele imvuselelo imfashini endlala imvuselelo lethu ngeNkulunkulu ezoshukumisa nje uhlangothini ledolobha kuye kwelinye ilahla konke ukudelela uNkulunkulu ungasinikeza umhlangano othatha isikhathi eside kunesilindelekile siphe imvuselelo ezovala ama-joint okweva nezolungisa izinto futhi yenza abantu beze lapho insimbi emnqezayo yebandla ekhala futhi batheleke e-altare futhi bakhuleke ngaphambi komlayezo kamelusi futhi balungele uNkulunkulu siphe khona.
Manje kulobu busuku
kungenzeka kube nokulayo lapha baba futhi ngenkathi sisakhuluma kwabagulayo noma sikhulumela abagulayo futhi kwangathi umoya ongcwele ngaphulukisa wonke umuntu ogulayo esakhiweni sindisa zonke izoni buyisa ekhaya wonke umhlubuko ezindleleni zakhe zobuhlongandlebe futhi manje kwangathi umoya ongcwele kungaba yiwo ungiholele kule ndaba kulobu busuku futhi kwangathi angathatha izinto zikaNkulunkulu futhi asebenzise inceku yakhe nje lapha njengethuluzi futhi kwangathi uNkulunkulu angamukela udumo ngokuba sekucela egameni lakhe. Amen. Evesini lesikhombisa lesahluko samashumi amabili sikaNumeri sifunda lokhu. Inkosi yakhuluma kuMose yathi, thabatha intonga ubuthe inhlangano wena no-Aaron umfowenu khulume kulo idwala eliphambi kwamehlo abo ukuba liveze amanzi alo. Ngifuna nina niqaphele lowo manzi alo.
It shall bring forth his water. And
uyakuveza amanzi alo, uyakubavezela amanzi edwaleni ukuze uyakunika inhlangano nezinkomo zayo kuphuza. Mose wathabatha intonga phambi kwenkosi njengalokho iyalile. Mose no-Aroni babuthe ibandla phambi kwedwala wathi ke kubo, yizwani nina bahlubuke, siya kunivezela yini amanzi kuleli idwala na? Mose waphakamisa isandla sakhe walishaya idwala kabili ngentonga yakhe kwaphuma amanzi amaningi inhlangano yaphuza kanye nezinkomo zayo. Kwangathi inkosi ingathatha la mazwi yambalwa manje njengoba siphindele emuva endabeni yethu kusukela izolo busuku futhi siyikhuphulele kulokhu uNkulunkulu ethanda. Manje ngifuna bonke abagulayo abangaphakathi lapha kulobu busuku. Manje uBhili akazange yakhiphe amakhadi omkhuleko namhlanje ngoba ngimtshele ukuthi angakwenzi. Ngathi wela nje Bhili futhi utshele umfowethu Kabul futhi nje mangizama ukuthile ukwenkazimulo kaNkulunkulu. Nje ngicela uNkulunkulu ukuba sisize ukuba asinike imiphefumulo embusweni futhi emakholwa azoqinisa ukholo lwawo futhi ahambe enyuke ngisho nangaphandle kwanoma yini enye azovele nje ahambe enyuke ngqo futhi athi uNkulunkulu ngiyakukholwa ezwini yilokho ke kukhona kokuqala nesiqalo nendlela engcono kunazo zonke kunjalo thatha uNkulunkulu ezwini lakhe khona ke uma ungakwazi kwenza lokho khona ke kusobala uNkulunkulu uthumela ezinye izinto phakathi njengeziphiwo nezibonakaliso ukuqinisekiswa izwi lakhe ukuliqinisekisa kulo lonke ikholo. Manje ngesonto sasine ukuhlengwa ngegazi sithatha uIsrael manje uhambeni labo iphume egibhithe umfanekiso wezwe endleleni yabo eya ePalestine izwe lezithembiso. Ngicabanga ukuthi yinto enhle ngiyakuthanda nje. Ngizale impela wonke amaviki ngihlala phansi futhi ngifunda incwadi kaExodus uma ngingakwazi noma ukuningi kwakho ngange ngingakwenza. Ngiyakuthanda ngoba kungumfanekiso ophelele webandla namuhla isimo nokuthi uNkulunkulu uhamba kanjani. Wahamba ngaleso sikhathi lokho akwenzile evelweni ngaleso sikhathi uyakwenza ngokomoya manje. Niyakubona na manje nakho lapho wahola khona uIsrayeli wemvelo lapho babona khona babheka babakhipha izweni elithile bengena kwelinye izwe lemvelo. Manje siyandiswa ngumoya ongcwele ngokuhamba manje singena ezweni lesithembiso. Ngiyakholwa ukuthi sisedleleni ebheka ezweni lesethembiso na. Ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiya kunitshela ngizohamba nginilungisele indawo. Ngabe kunjalo na? Manje sinezwe lesithembiso siya kulo futhi usuku ngalunye lomaka ibanga ngolunye usuku elinye ibanga. futhi kunethunzi elikhulu elimnyama elihleli ngale yangaphambi kwethu libizwa ngokufa futhi ngaso sonke isikhathi inhliziyo yethu ishaya sisondela ngezinyathelo sisoda kulokho ngolunye lwalezi zinsuku izothatha kushaya kwayo kokugcina futhi siyangena ngivuna ukuba sesikhathini sami ngenze inkatho yami njengoba ngithemba ukuthi ilona lowo wenu njalo kulobo busuku lapho ngazi ukuthi lulele ngaphambi kwami nje futhi ngifanele ngihlangabezane nakho angifuni ukuba ikwala ngifuna kuzisonge ngengubo yende yokulunga kwakhe ngihambe ngingene kukho ngazi lokhu ukuthi ngiqinisekile ukuthi ngiyamaza emandleni ovuko lwakhe kunjalo ukuthi lapho ebiza phakathi kwabafileyo ngizobizela ngaphandle kanye nalabo abaphilayo uNkulunkulu unguNkulunkulu obaphilayo
As they journeyed in this land, we found out that God.
Manje lapho sebehambe kulelizwe sithole ukuthi uNkulunkulu wenza wabenzela icebo waletha uhlengo ngegazi. Khona ke sithole ukuthi uletha uhlengo futhi ngamandla.
We found night before last that he had the blood applied, which was a very beautiful type.
Sithole ubusuku bokuthangi ukuthi wayebhece ikazi okwakungumfanekiso omuhle kakhulu wekholwa ukuthi lapho lemukele ukufa kukaKristu endaweni yalo khona-ke uba ngumntwana kaNkulunkulu uqala uhambo lwakhe. Manje into elandelayo adingeka abenayo ngemuva kokuba esesindisiwe ngokomoya manje ukufa kwewundlu elingenacala kwakhenzeka kuphile kwekhole elinecala lokho akusiwe yini umfanekiso ophelele manje na
the death of the innocent providing life for
ukufa kongenacala okuhlinzekele ukuphila konecala futhi ukufa kukaKristu ongenacala kuhlinzeka ukuphila kwethu esinecala. Manje kuqala khona kehemva kokuba uNkulunkulu esebanike ukuphila ngegazi futhi wakufakazisa ukufa kwadlula phezu kwabo wabaqala uhambweni lwabo sizohambisana nabo emva kwesikhashana. Manje kaphelani kodwa into elandelayo uNkulunkulu ayenzayo ngokusheshe nje lapho sebebe ngamakholwa nabantwana futhi bemukele uNkulunkulu isitha sokufa ngokomzimba sabalandela futhi sasibavalele khonini khona lapho nehlalo hlangothini lulodwa ulwandle lobomvu kolunye izintaba ngakolunye ibutho likaFaro liza libajaha izigidi zamasosha zimasha ukuba nqoba. Manje uNkulunkulu wayebonakalisile ukuthi wayebanikeze ukuphila ngokufa kwewundlu. Manje uzobabonisa ukuhlengwa ngokomzimba. Haleluya. Yebo, kokubili insindiso nokuphulukiswa. Yebo, komuntu wemvelo nomuntu wokomoya. Ngelese kufa yadlule fakazisa ukuthi uNkulunkulu wayenze indlela yokuphunyula ngomnikelo wegazi futhi bawemukela manje uzokwenza indlela yokuphunyuka kufeni kwenyama njengekhola kuthi nje angasindiswa mhlawumbe umdlavuza usumudle womqede noma ezinye izifo uNkulunkulu unokuhlengwa futhi kamandla okufanayo njengoba enokuhlengwa komphefumulo unokuhlengwa komzimba. Wakuyiba sindiswa futhi basokwa babeka phansi kekazi kepha nokho Faro wayihamba isitha sasizobabhubhisa sibabulale bonke khona lapha ehlane kodwa uNkulunkulu wabonisa amandla akhe okuhlengwa emzimbeni wabo. Ngiyakutshela na niyazi ukuthi ngikhuluma ngani na ukuhlengwa ngamandla.
When the enemy was right nearly on them
futhi ngegathi sithi sase siseduze ngqokubo ngitike emlile ngaphezulu kwemvelo enkulu yakhuphuka ngaphezulu kuka Israel yiza ngapha futhi yema phakathi kwabo nokufa ngamuziko komizuzu embalwa ningakubona ngikhuluma ngakho na. Manje kule lonke ikholo umntwana kaNkulunkulu ozelwe ngokusha lapho ukufa kufika kweba eminyango ngaphambi kwesikhathi ingelosi kaNkulunkulu yima phakathi kwakho nokukhula. Manje uma ufuna ukugijimela kukho ngqo leyo indaba yakho kodwa awudingekile yabo umi phakathi kwakho nokufa. Minyaka engamashumi amabili nantathu edlule ezibhedlela ijewishi udokotela Morris Fletcher unginika amahora amathathu omunye wabahlinzayo bakho bedlula bonke lapha edolobheni unginika amahora amathathu ukuba ngiphile ngiyaphila kulobu busuku. Haleluya. Ngani na ngomusa ongafanelwe ingelosi kaNkulunkulu yema phakathi kwami nokufa ukungivikela futhi ngayemukela futhi ngokubonga ngomusa kaNkulunkulu ngizuze ingxenye yesigidi semiphefumulo kuye kulobu busuku. ukuthi uNkulunkulu wazi kanjani ukwenza izinto uma sizolandela nje ngazame ukuhola uNkulunkulu kumele uNkulunkulu akuhole niyabo yithile sifanele ukuholwa ngicabanga ukuthi ingakho uNkulunkulu wasifanisa nezimvu yakho wayibona imvu ilahlekile na ngani isidalo esiphilayo esingenakuzisiza kakhulu emhlabeni ikwazi ukuthola indlela yaso ndawo ivele nje yime futhi khale impisi yidle noma ife lapho ayikwazi ukuthola indlela yayo ibuyele emuva futhi yileyo ndlela ukuthi lapho umuntu elahlekile akanakuzisiza ngokuphelele akukho lutho ongaluwenza ngakho uNkulunkulu ngomusa ufanele akuholele kuKristu. UJesu wathi akekho umuntu ongeza kimi ngaphandle uma ubaba emdonsa futhi wonke lo wamdonsayo futhi yeze ngizomnika ukuphila kungwena phakade sithembise sinjepho. Ngifisa sengathi ngingathela wonke umuntu phakathi lapha ozocwila phansi le ngaphansi kobambo lwesihlanu hlangothini lwesokunxele kuze kushaye umnyombo wenhliziyo. Ubuye bona abantu bevuka nje benazo zonke izinhlobo zezifo zilenga kubo bahambe baphume kulesi sakhiwo bethokoza bala ukuba nakho izishosha beziyohamba ngokujwayelekile ngangezinga kwenza bebeyonqaba ukwazi noma yini enye niyabo niyethuka niyesaba kuqala nilindele uNkulunkulu ehle futhi akudonsa ukhiphe uNkulunkulu akakwenzi ngaleyo ndlela uwo zokwenza isinyathelo unikeze isithembiso futhi athi woza bese uyalandela. Manje qaphelani abantwana bakaIsrayeli khona ke uNkulunkulu weza futhi wema phakathi kwabo nengozi amandla okuhlengwa ubuhlengo ngamandla njalo ubuhlengo ngegazi ubuhlengo ngamandla izolo busuku sibashiyile begaqa benyoko sebeni ngakolunye uhlangothi lolwandle lubomvu yonke izithi amasondo yabo enqola ekade ekhishiwe amahashi abo ethukile ngonga phandle emaphakathi nomfula futhi ayephenduka kuyo yonke indlela ehamba ngale ndlela namasondo aphathwa phansi ethekeni futhi hawa futhi isiketshane sabantu begijima ngokuhlakazeka isitha u-Israyeli yakhwela waphumela phezu kwesebe ukubona uNkulunkulu elule isandla sakhe futhi ephuphisa sonke isitha. Isifanekiso sihle ikhona ngaphansi kwegazi liphulukisiwe yakhona ke ngomkhongi yamandla kaNkulunkulu esindisa impilo yalo eyilulela isikhathi babezoba bonke bebulewe khona lapho wayezobaceka khona lapho ehlane ngoba uNkulunkulu wayengazange yame phakathi kwabo ngabe kafe isikhathi leside sidlule kuba uNkulunkulu wayengazange yame phakathi kwami nokufa lonke ikhola phakathi lapha ngabe lafa isikhathi leside sidlule ngoba uNkulunkulu wayengazange yame phakathi kwakho nokufa ngamunye wenu ngakho ke uNkulunkulu emseni wakhe ozibusayo nobubele uma phakathi kwekhola nokufa. Haleluya. Na kukhona ke yiphi into elandelayo yekhola na into elandelayo ngobhabhathizo kamoya ongcwele khona ke Moses led the children of Israel. Moses, oh, Israel, ezathi ngqolo ndle libomvu, wabhabathizwa olwandle libomvu, lwandle amanzi emele umoya. Ngenkathi shayitwala amanzi aphuma futhi kwakuyisifanekiso sikaKristu kuJohane wesithathu ishumi nesithupha uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngentotana eyagezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa kuyo angabhubhi kepha habe nokuphila okuphakade.
A perishing people in the wilderness
were saved by abantu abantu abapuphayo usindisiwe namhlanje bephupha esenweni bephupha ububini ngenxa yokuthi indodana kaNkulunkulu eshayiweyo ithathe indawo yabo manje moya geleza. Kapelani, ngifuna nibone manje njengoba bedlule olwandle olubomvu ngokungufanekiso wokwemukela umoya ongcwele. Ngemva kokuba ikhole lihlengiwe kuveni liye kuphileni amandla kaNkulunkulu aphulukisa umzimba wakhe manje ungongenela kubhabhathizo kamoya ongcwele. Manje sene uhambo ngaleya ngaphambi kwakhe kodwa ngaphambi kokuba hlangane nalolo uhambo uzofanele abe nokuthile ukuba kumthwale kumdlulisa. Amen. Sifanekise siphelele sePentecost. Kubalani njengoba begaqa bephuma osebeni lonke ikholo uma ungena futhi usindisiwe wemukele ikazi likaJesu usalokhu uzama ukulengela kulokho futhi ulengele kulokho futhi awukwazi ukuyekela lokho futhi awukwazi ukuyekela lokho. Ngoba isikashana uNkulunkulu angakwenza wena izinto ezinhle kodwa ukwazi ukuyeka osikiliti bakho uzofanele uthathe isiphuzo sokuzijabulisa nabafo njalo njalo kodwa okudingeka ukwenze ngokudlula ulwandle lubomvu lapho bephumela ngakolunye uhlangothi nakho ngivune nikubone njengoba bephumela ngakolunye uhlangothi bagaca benyukela osebeni base bebuka emuva futhi babona zonke lezo zinduna ababebashayile babulala abanye babo njengomhlavuza nosikiliti nokwayi nokoloko nakokonke okunye baqubela abantu enyane kusanganeni bathumela endaweni yokukhoseliswa izibhedlela nezigejane zabaguliswa imizwa nakho konke okunye okukhiqizwa emhlabeni lapho sebebuka emuva futhi babona zonke lezo zinto ezizabalaza zingenasizo futhi zifo lwandle foethu ukhuluma ngomhlangano baba nowodwa Moses, oh, ngizokwenza lokhu kuzika ngokujulile. Ngithemba ukuthi kuyale phansi. Moses prophethi omkhulu kunabo bonke abaphila ngaphandle kukaJesu Kristu. Akukaze kube khona umuntu uNkulunkulu ake akhuluma kuye njengoba yenza kuMose ngaphandle kukaKristu. Ngizume khona umoya noma umprofeti phakathi kwenu ngizomkhombisa imibono ngizazise kuye. Kodwa hayi inceku yami uMose, ngikhuluma umlomo nomlomo naye kunjalo. Moze lendele ehloniphekile ngokusheshe nje edlule kulezo sehlakalo wabona zonke lezo zinduna zifile wayazi ukuthi zonke lezo zinto zasezihambe inguna phakade khona-ke zonke lezo zinto ezazibaqubile futhi zibashaya futhi zababhaxabula zaqedwa waphakamisa izandla zakhe wasecula emoyeni ohe Ngikazi kufaniswa futhi ngeke kufaniswe kuze kuba sifikelele kazimulweni phezulu ngaleyo lapho kuphelelisa kwenziwa lapho wacula eboyeni futhi uma sesihlekiwe emzimbeni Loko kwakungumfanekiso kamoya ngcwele uze ePentecost lapho sitebula olwandle ngokuthi ifanekiso sePentecost futhi uMose kwi-anti emfanekisweni emuva lapho ngemkathi edlule kulokho wacula eboyeni kufika ngosuku lwePentecost Ngikuthi umzimba usuphelele uhlengiwe manje umphefumulo wethu uhlengwe ngokuphelele kunjalo angeke ukuphe kunokuphila okungune phakade lokho iBhayibheli elikushoyo wo ngizizwa ngikahle qaphelani ukuthi kungani ngoba ngiyazi ukuthi kuyisho kanje inkosi mbelelisa kehange nje umphefumulo wami lapho futhi uhamba uqhubeke bezothi sathane vele usebenze konke okufunayo kimi ungangikhathaze ngoba ngiyamazi lo ngimkholiwe futhi ngikhonisekile ukuthi unamandla okugcina lokho engizinikele ngakho kuye osukwini amen esikuthi ngayo kulobo busuku ngenhle efashini endala yokulisandey wabhikize evuselelo kahaleluya Lokho esikudingayo ngaseLouisville lapha kunjalo ngidinga ethe fashion endlalo evuselele ePentecostal ethunyelwe nguNkulunkulu yabo mnumzane Ngiphelani khona ke lapho imizimba yethu ihlengiwe ukuthi sinokukhuluphaliswa kukaNkulunkulu manje njengezithunzi njengoba lokho kwakuyisithunzi lapha sePentecost ngani lokho abakwenzile ngesikhathi sethunzi kwensindiso Ngikhala ukuthi bahamba kanjani lapho phambi kukaNkulunkulu bacima unqenqema nokunjalo komlilo futhi baphunyuka usiko lwenkemba zonke lezi zinto abazenzayo Kuphume sithandweni somlilo kude empandwini ezigonyama nagogonke ngethunzi haleluya ngethunzi lePentecost manje sinakuza ukuphelele ngegazi lika Kristu babengeke babe nokuhlenga ukuphelela ngalesi sikhathi ngoba kwakungaphansi kwegazi lezinkunzi nezimbuzi futhi angeke kususe isono kuphela wasesibekela isono kodwa ngenkathi igazi likaJesu lechitheka igazi lingcwele kakhulu izono zazingasasibekelwe zalahlwa ngezehlukaniso futhi zakwaqeda ngazo futhi ikholwa liye ebukhoneni bomenzi walo haleluya uma benza lokho ngalesi sikhathi isithunzi lapho sikaMose ecule emoyeni khona-ke ngalezambulweni labo asebe nokuhlengwa kuphelele komzimba bama olwandle lwengilazi futhi bacule iculo likaMose futhi ngaleyo encwadini yesambulo ukhuluma ngomhlangano kamoya ongcwele na babenawo ngenkathi bevuka kulolo sebe lalela dini wethu umiriyam omncane usenibhekile umprofethikazi utetekamose umprofethi wathokoza kakhulu waze wabamba isikutshane ithamborini futhi wagijima wehla ngosebe eshaya lesi sikutshane ithamborini futhi esine emoyeni kungesikanalokho kuphela kodwa wonke amatetekazi akwa-israyeli amlandele sine emoyeni uma lokho kungasiyo umoya ngcwele uwo angikaze ngiwubone wodwa Ngali kuzobala bona bonke labo bagcini babasiko izizwe ezihloniphekile ngahle ukuba zabuka ngezipopalo zabo futhi babone lokho ngabo basho umtshisekelo yeqile kunjalo kodwa ngokuNkulunkulu kunjalo izinto ezihloniphekile zibheka phansi namuhla phezu kwalokho uNkulunkulu akubusisile kunjalo Ungikhumbuze indaba umfa wayine pulaza likhulu kakhulu elihle wakha izinqolobane ezinkulu kakhulu ezinhle zihloniphekile nje futhi zakudala ngakho konke kodwa wayevilapha kakhulu kulimi kulungile kwakukhona omunye umlimi owayehlala eduzane naye wayengenazo inqolobane eziningi kakhulu kodwa yena wayengumlimi wangempela futhi wayebeke kudla okumnandi kuningi kuleyo nqolobane ngalowo nyaka futhi amankonyana amabili amancane azalwa elilodwa enqolobaneni eyodwa nelinye kwenye Laba into esahlobo ifika, bakhipha amankonyana amancane esitebeleni, leyo nkonyana encane esuka ngapha, yayondliwe kahle ngempela, he, ngenkathi lowo moya omkhulu uqala kuyishaya, ohe, yakukhahlela izithende zayo, yasuka yahamba kakhulu nje, ngangengakuhamba, ithimula futhi iqabashiya futhi ipilingana, futhi iqhubeka, futhi komunye umlimi wakhipha yakhe ngalapho, yayingena lutho ukuludla ngaphandle kokukhula, ivilapha kakhulu kulimba, ivilapha kuyondla, ukufaka umqondo wabanye balapha. Baba belozi kunjalo kunjalo vilapha kakhulu kunomsebenzi walutho kakhulu futhi nje izinqolobane ezihlebekile lokho kuphela nakho faka kuzo kuthize lapho kwekonyana kunjalo kunjalo babathisa kamoya ngcwele kwashunyela kamandla kuyobashisa kunjalo kodwa iloko abakudingayo ukukushisa kuthile okuhle kuyifashile ndala lokho ibandla likudingayo lokho amalunga kudingayo yabulani futhi lekonyana encane ndala yayimoshekile yokuphekayo umfo omncane uphuma esibayeni wayezace kakhulu kangangokuthi wayekakwazi kuhamba futhi wapopolaya phansi ngomfantu futhi wabuka ngaphesheya futhi wabona lelo elinye inkonyane lijimule nje lalikhuluphele lonke futhi liyindikilize lalizizwa likahle lalikade lidla bonke ubusika futhi lelo encane kwenyane libulawa indlala labuka ngaphesheya lathi ubuhlenge obunjalo pho hey impela lalonde kakhulu kucabanga noma yini Kodwa ngeke njalo ngathi lele likhuluphaliswe lonke bonke busika mfowethu lalazi ukuthi leli kuphi lalinesikade simnandi lapho lowo moya ufudumele uqala ukuliphephetha futhi noma imuphi umuntu ozela ngomoya kaNkulunkulu bayombiza ngohlanye noma yini enye kodwa ngathi lo ufudumele inhlaso sobo umoya ngamoya ngcwele uqala ukuza njengalokho wenza ngosuku lwePentecoste ukhole kuzokwenzeka kunjalo imoya ufudumele iqala ukuphephetha mfowethu nonke likhuluphaliswe ngevangeli nonke lindingiliza futhi nizizwe likahle kahlela futhi ube lesikhathi esimnandi leyo ndlela uMiriam nabo abenza ngayo babheke muva phansi futhi babona zonke lezo zinto zakudala bake bazenza kanye zase zifile futhi zingasekho base bebonile uNkulunkulu emukele kazi base bebona amandla akhe ekuphulukiseni kukaNkulunkulu kumi phakathi kwabo bedlulela nje lobomvu futhi babhabhathizwa ngoboya bahamba baqhubeka ngakolunye uhlangothi lesikhathi esimnandi nje babekhathalele ukuthi izonke izihlangano zacabanga ngakho amen sifanekise siphelele kanje pho namhlanje sekholwa eliyolinga ukuphuma uNkulunkulu wathembisa ukuthi uyohlinzeka isidingo sabo bonke wathembisa ukuthi uyohlinzeka izidingo zethu zonke ngazange abatshele ukuthi ngizokwenza indlela yokuphulukisa ngiyokwenza indlela yalokho ngiyokwenza indlela yalokho wathi ngizoba nani haleluya Ilokho kusho ngithi ngizoba nani ngisho nakini kuze kube sekupheleni kwezo ilokho kuphela kumele ngikusho uthi ukubophikisana nalokho lokho noma kunye uma ilapha lokho kuyangenelisa ukuphulukisa kukaNkulunkulu kulapha amandla lapha yonke into ayeyiyo lapho uyiyo manje uJesu Kristu nguye ezalwa namhlanje phakade ngakho ke ungathatha isense yakho yezenkolo futhi uminze nayo mfowethu ngikholwa ukuthi uJesu Kristu nguye ezalwa namhlanje phakade wathi ngizoba nani ngisho nakini kuze kube sekupheleni kwezo yebo futhi nawo basebephumile lapho futhi wayekanye nabo manje wathi oh babe nopasikile omncane ozinga ekhanda labo zonke sesidliwe inyawo futhi singasekho babe ngasenazo baya kulala belambe kancane ngalobo busuku kodwa kusukulandelayo lapho sebevukile kwakunezinkwa silele kuwo wonke umhlabathi Yilandela kuNkulunkulu ngayo izinto ukuvumela kube ufike phansi ngqemzuzu lokugcina bese ke kukhombisa ukuthi angenzani ngakho unjalo uyathanda kwenza lokho uyakuthanda uyathanda ukumangaza abantu bakhe wena ndoda uyathanda kwenza umkakho kanjalo linda kuze kube usuku lwakhe lokuzala umgcine njengaphansi kokusola ngoba uyamthanda ileso sizathu uNkulunkulu sivumela sifike kuphelele kwendlela kesikhi isikhathi ngoba uyasithanda futhi ufuna ukufakazisa kungaphezulu kwevelo kwakhe namandla akhe ngoba uyasithanda Inga leso sizathu enza lokho yebo Sivumela nje ukuba sifinyelele phansi endaweni lapho sesithi asilungele ukwenza isinyathelo sokugcina khona ke unyathele sicawini. Wavumela abantwana bamaHebheru bahambe phakathi esithendeni somlilo. Kodwa lapho kwakukhona indoda yesine imi lapho nesishayisa moya ukususa kubo. Yabo uhlale khona ngashiyi neze uhlala eseduzane ngelothi yenkosi inkaniseka kulabo abamesabayo. Lapho ngalobo busuku bacosha leso sinkwanga kusase kuseni sengiyawabona lawo ma-Israyeli ayesanda kutabula lwandle lubomvu lawo ayesanda kuhlengwa ngegazi. Bona amandla kaNkulunkulu okuphulukisa noma amandla ayizimangaliso emiphakathi kukaNkulunkulu naphakathi kuka-Israyeli neGibhithe futhi ayeminzise izitha imuva kwalokho. Njengomdlavuza omdala siwambile kuze kube phakade ubumpubuthe kwakungasekho ubuthulu base bungasekho isifo sikashukela sase singasekho yonke into isiminzisiwe muva ngaleyo egazini likaJesu Kristu. Nizizwa kanjani na? He! Behla ngumgwaqo futhi omunye umxeko omdala uthi manje awume umzuzu uqinisekile ngalokho na? Ungakhulumi nami, amen, oh he! Sengiyababona lapha ya ukubuthana nje nokubuthana futhi bedla futhi benesikhathi simnandi kakhulu njengowemfashini endala emhlangano kamoya ongcwele. Lapha kuzoza umoya kaNkulunkulu uhamba phezu komunye ongcwele omncane uzofinyelela akufake enhliziyweni kanjalo futhi ampongoloze mayithunyize inkosi. Mhlangano wemfashini endala njonjalo, yebo mnumzane, babekubamba nje kusukela kolunye uhlangothi kuya kolunye benesikhathi simnandi. Manje lesi zingwa azizange siphele kwahamba yonke indlela ohambweni ukwenzela bona kunjalo futhi kwakungumfanekiso phelele wePhentekosti kithi. Lokho kwakukongo kwemvelo. Lezo zingwa azizange singemuke sahlala siyizingwa sifanayo baze bangena ezweni lesithembiso. Ngabe kunjalo na? Nina bafundi bepepelini niyakwazi. Futhi ke uma siyibandla lakugcotshwa kosuku lwePhentekosti lapho amakholwa aye phezulu lapho futhi nakho kuvela umsindo njengomoya onamandla ofunguzayo wagcwalisa indlu lapho ababehlezi khona. Umoya ongcwele ofanayo wawangaleso sikhathi uwa manje. Kuyohamba kuthi ngu kusukelanga leso sikhathi kuye kupheleni kwesikhathi. Kuyohamba ngokudlule yisinkwa sethu bondliwa ngesinkwa esingwa kwemvelo sondliwa ngesinkwa sekomoya. UJesu wathi ngesinkwa sokuphila sivele kuNkulunkulu sivele ezulwini. Bathi obaba bethu badla imali ehlane sikhathi seminyaka engamashumi amane wathi bona bonke bafile. Yebo mnumzane. Kodwa lawo odla inyama yami futhi aphuza igazi lami nokuphila kunguna phakade futhi ngiyavuza zinsukwini zokugcina. Isinkwa sokuphila sivele kuNkulunkulu sivele ezulwini. Uma umuntu yenza lesi sinkwa kasoze afa. Nakho lapho khona baba nesango kwemvelo sinesokomoya wo ngingekushintshanisa nalutho. Uyamakalisa wo wena uthi futhi Branham sake siyazi ukuthi uhlanya awu nginjalo futhi ngisiwula sika Christ uyisiwula sika bani wena na ungahle ube isiwula sika devil kulungile. Ngakho ke ngikaqoko kube isiwula sika Christ ubungeke na kulungile. Kabelani nansi enye into ngaleyo mana lapho beqala kuyinambitha bathi nabetheka njengotho. Yebo yayini ushukela ngingababona nje labo bangcwele abadala bencamuza izindebe zabo futhi bedla beqeda yayimnandi. Uke wakunambitha lokhu na? Lokhu kumnandi futhi wathi nambithani futhi libone inkosi yinhle kunambitheka njengotho edoleni. Ngeze lokhu kuphawule zikhathi eziningi lokho lapho uDavide wasendulo wakhuluma lokho emabuweni akhe wathi kunambitheka njengotho edoleni. UDavide kumele usezimvu wayene sikhwama esincane sasinqulwini babeziphathe ohlangothini lwabo futhi bahlale bephethe uthu kuzo. Kumele usezimvu omdala uyakwenza nokho ePalestine. Futhi uma imvu yabo yabegulayo iqhubeka khona ke into yokuqala niyazi wafinyelela ezansi futhi eyakokhotha ucwezi oluncane lwaloluthu futhi uyalithatha bese luhlikihla edoleni itwala le-alamu futhi into iyaluthanda loluthu. Ngakho iyakokhotha loluthu edoleni futhi kunokuthize nge-alamu ephilisa imvu egulayo. Futhi ngiyanitshela sinaso sonke isikhwama sasenqulwini sigcwele uthi lapha kulobu busuku futhi sizolubeka edoleni uKristu Jesu. Futhi imva kulayo iya kokhotha uqinisekile ukuba usinde kunjalo vele ukhothe 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 futhi lapho usekhothe uthi ngani uqinisekile ukuthola okunye kwealamu lokhu kuqiniseke njenganoma yini. Manje ngeke sikubeke emandleni sizoyibeka kuKristu lapho kungokwakhona kunjalo isizathu ukuphulukiswa kungokukaKristu amen njengaso sonke esinye isibusiso zokuhlengwa. Qabelani futhi enye into lapho leso siqala kuwa waroni wayalo ukubaphume futhi athole izithabetho zaso. Manje uma bazama ukugcina sinye benzela usuku lwesibili sasanakala futhi inqoba kakhulu phakathi kwabantu bakaboya ngcwele kulobu busuku uzama ukucabanga awu eminyakeni ngamashumi amabili edlule sasinamlezo muhle sasinesikhathi simnandi unani kulobu busuku na ileyo into bona yayiwa ngabo bonke busuku ayikaze ihluleke nakanye kuphela ngengesabatha kunjalo futhi manje unkulunkulu uthumele phansi entsha ngabo bonke ubusuku nsuku zonke mahora wonke iyeza qobelani lezo ziqabetho zazigcinwe zigcwele wathi manje bukani lapho nifike ezweni futhi abantwana benu beqala ukubuza ngalokhu wathi wonke umpristi manje ongena ebupristini emva kokuba esebe nemvume yokuza endaweni engcwele nokunye nokunye futhi wagcotshwa umpristi khona-ke waba nelungelo lokungena futhi athathe umthambo wemana yasekuqaleni eyawo ekuqaleni yena kanye ekuqale yawa bayicotsha futhi bayifake esiqabathweni futhi bayigcina futhi yagcinelwa nje ubupristi manje wena uthi futhi ubrademi kunasifanekiso sini lokho namhlanje na ngani singubupristu nina ningubupristu basebukhozini isizwe esingcwele abantu abayinqaba benza imihlatshelo yokomoya kunkulunkulu izithelo zezintebe zenu zinikeza kubonga egameni lakhe amen nakhona manje khona-ke ngosuku lwepentekoste lapho umoya ongcwele wawehla imana yethu manje wonke umpristi emuva lapho ngaphansi kwethestamente elidala ngenkathi engene ukuba abe ngumpristi babazi ukuthi bayothola umthamo wemane yasekuqaleni hhayi ethize eyenziwe ngumuntu eyayibukeka njengayo kodwa babezothola enye kweyakusekuqaleni angosuku lwephentekoste lapho imane yethu iqala kuna umoya ongcwele wafika njengomoya namandla ovukuzayo lapha kwakuyisikejane sabancane sabantu abahloniphekile ikhulu lamashumi amabili ekamelweni eliphezulu iminyango ivaliwe amawindi evaliwe behleze emuva lapho belindele isethembiso ya babekanye belojesu impela babewazi amandla akhe nakho konke lokho kodwa babelindele isethembiso ilokhu esikufuneka lobo busuku ukuba uma liqembu labantu lingaba sekuvumelaneni kunye njengoba babenjalo ngalobo busuku into efanayo ibiyophinde kulobo busuku khona lapha kulesi sakhiwe Louisville eKentucky eyaphinda ngosuku lwepentekoste kunjalo wo kusabala babeyoba nohlobo olufanayo labagxeki lapha eLouisville babenabo lapho kodwa bonke babesendaweni eyodwa kuvumelana kunye futhi khona manjalo nakho kwenyuka umfundisi futhi wayenencwadi letsha futhi basayina amagama abo futhi basandla esikahle senhlanganyelo futhi bangena enhlanganyeleni yebandla na lokho kukade kube namhlanje kodwa lokho kwakungesikho ngaleso sikhathi ileyo ndlela abaprotestani akwenza ngayo ikatolika lihamba linyukela elitshare bese lelitshatha isive salo sokuqala likhothe ulimi lwalo lithathe lucucana nomphristi uphuze kweyini khona-ke uba yilokho kodwa mfowethu kosuku lepentekoste babesekuvumelaneni kungendaweni yodwa khona-ke khona manjalo nakho kwavela umsindo ezulwini umuntu wayengahlanganisa lutho nalokho njengomoya namandla ovunguzayo wagcwalisa indlu yonke lapho babehlezi khona amandla kankulunkulu ashaya phezu kwabo bahamba baphumela etelakini beziphathisa kwesikejane njengoba beze zansi lapho bedlule olwandle lubomvu kunjalo na bamemeza kakhulu baqhubeka badiyezela bangingiza ngezindebe zabo bona o kuqhubeka kunjalo wena kwaze kwathi abantu ibandla lihloniphekile lamela imuva laselithi laba bantu badakiwe yiwayini elisha haleluya uzongibiza ngomgingci ongcwele empeleni ngakho usungavele uqale manje kulungile bukani babacele iwayini elisha kunjali iwayini livele kunkulunkulu livele ezulwini seneke nambona umuntu odakiwe na uthandana nje nabo bonke abantu neboke nendaba yileyo ndlela umuntu angayo lapho edakwa ngumoya iphepheli lathini ingadakwa uphuzo lulamandla ngokweqile kepha ukudakwa emoyweni umoya kankulunkulu kwenza udake kakhulu ukhohlwa yizo zonke izitha zakho nakho konke wonke umuntu uthandana nawo kanandaba ukuthi ngubani ominga kuwe ungumuntu omkhulu kunabo bonke ezweni ngaleso sikhathi ungikhathali uma umakhelwane wakhe ehlezi eduze kwakhe waya kwelinye ibandla elihloniphekile vumela nje umoya ongcwele ukungene ngaso leso sikhathi ubone ukuthi kwenzekani lungisa kahle ngempela udakwe yisobho uzobona ukuthi kwenzekani uyothi tete wethu ngiwutholile uyavula nawe unjani yebo mnumzane kukhona kuzokwenzeka nakho lapho babekhona bonke bedakwe yiwayini lisha futhi lelelani abanye benu odade wethu lapha benazi ukuthi intombi umariya obusisiweyo waye kulelo na manje wayedingeka akhuphukele lapho unina kajesu kristu wadingeka akhuphukele lapho futhi abandakanye kuleso sikhatshane sabantu adakwe kakhulu ngumoya waze wadiyezela njengokungathi wayedakwe ugoloko noma ukuthize Futhi wena ucabanga ukuthi uzofika ezulwini ngokunyenye ebadleli futhi ugodle incwadi yakho yamaculo ekhwapheli lakho futhi uhamba ngale njalo ngesonto ekuseni nensimbi khala futhi uhlele futhi ulalele kokunye kwe futhi uhamba ubuyele emuva na awusoze wakwenza. Kuyodingeka uhambe ngalowo mzila ngenxa yokuthi lowo mzila kuphela uNkulunkulu wake wawedlala futhi ubehlale enza futhi uyowuhamba noma ngeke ube lapho. Angiyena owehluleli wakho. Kepha ngishumayela ivangeli lokho yilona kanye iqiniso. Intombi ebusisiweyo yilapho ngqo iyaziphathisa okubuthutsha njengoba kwenza bonke abanye edakweni njengabo bonke abanye babo namadoda nabesifazane bonke wayecwele iwayini elisha. Uma uNkulunkulu ake aguqule lolo hlelo, beka umunwe wakho empalweni wenzele mina, akukho lapho xa umnumzane wahamba wayothi nguwe kuphelani komnyaka ngaleyo ndlela kuze kuyothi nguwe kuphelani kweBhayibheli futhi kuzoba yinto efanayo lapho uJesu efika. Bukani ngesikhathi besadakwe yilelo wayini elisha, bukani siyabona uma uNkulunkulu walise isiqabetho senu nonke kulungile. Ngakho lapha kwakuyibo bonke bemiphandle lapho futhi umshomelo mdala ikwala ogama lakhe linguPetro idwala elincane wayekade esaba kakhulu isikhundla sakhe waze waphika uJesu futhi wabaleka waphuma futhi wakhululeka waqeda futhi wayefanele ahlanganiswe nabo. Wama ebhokisini lensipho noma into ethize wathi kungani nina madoda aseJudiya nanini enakhe eJerusalema labo kwakungodokotela odidi. Oh wathi nina madoda namadoda akwaIsrayeli nabakhile eJerusalema lokunye makwazeke lokhu kini laba kabadekiwe njengoba nicabanga nibona kulihora lesithathu losuku kodwa lokhu yilokho uma lokhu kungesikho lokho ngifuna ukugcina lokhu kuze kufike lokho leyo yinto eyodwa. Wathi lokhu yilokho kakhulunywe nguprofethi uJoweli kuyakuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu ngiyothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadeda leyeni namadeda kazi ene yokuprofeta futhi phezu kwezinceku zami nezinceku kazi ngizothulula umoya wami futhi ngiza kuprofeta futhi ngiyobonisa izibonakalise emazulwini ngaphezulu nasemhlabeni nezinsika zomlilo nomusi nomhamuko futhi kuyakufezeka ngaphambi kosuku lenkosi olukhulu nolesabekayo luya kufika ngonoma ubani oyakubiza igama lenkosi uyakusindiswa. Lezo zikejane sabazi khukumezayo abambathe izingubo zinde abapriesti abanokuzenzisa sathi yini singa yenze kuba sisindiswe na uPetru wathi phendukani yelowa nalowa futhi nibhabhathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu khulekeni yakwamukelisa siphiwo sikamoya ongcwele kukude kangakanani na ngokuba izithembiso singeseni nesabantwana benu nabakude inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Kodwa wonke umuntu aphendukayo futhi nibhabhathize egameni likaJesu Kristu futhi uNkulunkulu umnika umbhabhathizo kamoya ongcwele akatholi okuthile okubukeka njengemane yasekuqaleni kodwa akatholi nje kuphela umthambo wemane yasekuqaleni kodwa uthole okugcwele inhliziyo komoya ongcwele ofanayo. Ungahle uthithi uqula lokho kancinyane ngiyazi ukuthi nginomsindo omkhulu kancane kulokho kodwa nje angikwazi ukuzibamba qaphelani bukani anginithethisi ngingahle ngiphindaphinde kukho kodwa wo uma uzizwele njengoba ngizwile ubuyoba nomsindo omkhulu nawe qaphelani ho inhliziyo egcwele kwemane yasekuqaleni eyane ekuqaleni umengcwele ofanayo owananga leso sikhathi uyana manje futhi ubuyo yakuphi na kuwe abantwana bakho laba bakude iLouisville ka Jackie nabaningi kozi uNkulunkulu wethu yakubabiza bayomukela into efanayo naleyo esinayo lapha. Yilokho kushoyo uNkulunkulu wakubusisa wakushumayela umoya ongcwele okuletha ngikutholile lokho kuyaxazulula amen. Lokho kuhle ngokwanele kimi ngamthatha izwini lakhe wakwenza uma ukufunda ungaba nakho nawe. Kunjalo ngakho-ke phumani esimweni sokufa bese nivuka futhi nje ukushukumisa kanjalo futhi kukuvuze futhi into yokuqala uyaqalaza futhi konke kuzobukeka kuhlukile kuwe lowo mfo obungeke ukhulume naye uzophuthuma ukuba ufike kuye futhi ukhulume naye yebo mnumzane kufanele ukhulume naye nje yilokho kuphela. Wo zonke lezo zinto buyisa lawo mathuluzi amadala ethayi futhi konke lezo zinto ozikhiphe hotela ngaleso sikhathi lelo chawule lidala wasonga ngalo lezo zinto ezakhiwe ngesiliva wazithatha etafuleni uzophuthuma phindele muva ukuthola ukuba ukubuyisele muva impela uzokwenza yebo mnumzane kuyokwenza isidalo esisha kuKristu Jesu. Majubukani Maria, oh hey, sifanele siphuthi uMessi ihambisana kahle. Lapha behamba bedabula ehlane manje, emva komhlangano efashini endala, manje basahambweni labo. Kumangalizini ukuthi baholwe ngqo ngokuqondile ehlane lesono, phezulu ngqo ukuya ehlane, phezulu ngqo ukungena emthonjeni wamanzi ababayona. Ngicabanga nje uNkulunkulu ethatha abantwana bakhe khona nje ngemuva kokuba sebezindisiwe futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele buya emithonjeni yamanzi ababayona. Impela ingathanda ukuzwakalisa uthando lwakhe kubo futhi kunjalo bakhuphukela lapho. Niyazi uma utshela uboya ongcwele unakane nezithikamezo eziningi, ziningi izinhlupheko zabalungileyo, kepha uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. UNkulunkulu kuletha phezulu ngqo ebhekane nakho ukuze akwazi ukukhombisa amandla akhe nokulunga kwakhe. Njengoba ngezwa ngendaba yomalusi wezimvu waseJerusalema, wayephule umlenze wemvu yakhe, bathi kungani wena malusi wezimvu ononya, kungani uphule umlenze wemvu na? Bathi hawu, ayiziphathanga sengathi iyangithanda, ngakho bacabanga ukuthi ngiyophula umlenze wayo nje ukuze ngizodingeka ngiyinike kunakekelwa okukhethekile khona-ke iyongithanda kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili. Ngezinye izikhathi uNkulunkulu fanele akulalise ngomhlane wakho ngokugula ukuze udokotela athi uzokufa. UNkulunkulu ngakunikeza ukwelashwa kuncane kukhethekile ukuze uzomthanda ngaphezudlwane kunjalo. Abanye ngamanzi, abanye ngesikhukhula, abanye ngezilingi ezijulile, kepha bonke ngegazi uJesu hola ibandla lakhe. Ngenkathi babelapho futhi amanzi ayebaba futhi abakwazanga ukuphuza, uNkulunkulu wahlinzeka indlela umuthi womdadlana uvunguza lapho sebeni. UMose wawunquma wase nje ewuphonsa emanzini kwaguqula yonke into amahle amanzi amnandi. Manje uma unqamane namanye amanzi akho ababayo noma into ethize enye efana naleyo, kukhona umuthi kulobo busuku ngokukhuluma ngokomoya kule ngicolikode noma yizo kulobo busuku ozokwenza mnani noma yimaphi amanzi ababayo ongaholwa ngawo. Kunjalo iCalvary liyokwenza mnandi noma yisiphi isehlakalo. Izikhathi eziningi singena ezindaweni ezinzima futhi sizibuze ukuthi kanjani. Ngakho ngivala amehlo ami ngesikhathi esithile bese ngicabanga ngaleyo eGolgotha lapho umhlengi wami wopha futhi wafela impilo yami. Khona-ke isivivinyo sami sasibonakala sincane kakhulu, ngivele ngiphosa eceleni bese ngihamba ngiqhubeka. Kukwenza kube mnandi, kwenze mnandi zonke isehlakalo engake ngaba nazo. Uhlala njalo esenze siba mnandi uma ngifika emanzini ami aseMara. Manje sesiseduze ukuba bahamba manje ngapha ehlane, emva kwazo zonke lezo zibonakalise ezinkulu nezimangaliso. Imvuselelo yayisithulile futhi into yokuqala uyazi lapho imvuselelo isithulile ngani? Bakhohlwa konke ngezimangaliso. Lokho asekuthi akufane nje nabantu namuhla na bayakhohlwa. Ilokho uNkulunkulu akwenza ngonyaka odlule, lokho uNkulunkulu akwenza emhlanganweni phandle lapha esikoleni siphakeme. Nikhohlwa konke ngakho, nebo lokho uNkulunkulu akwenza siyakukhohlwa nje. Manje qabelani futhi ngoba baqala ukuphikisana omunye nomunye. Awu ngempela ngiyempeleni ngiyimethodist, ibandla lethu lingelikhulu kunawo wonke. Ngibaptisti futhi ngizokutshela khona manje, sikholele kuphepheni kwaphakathi futhi sinakho nonke ninayo ifundiso empeleni. Ilapho ngene kathazweni futhi ukuhlinzekwa kwamanzi kwakho kuyanqamuka kunjalo kunjalo. Ilapho ihlane, uma ehlala phandle ehlane uqala ukukhononda, ukukhononda nokukhalaza. Awu ngizokutshela, ngizokutshela ngekathi lowo umelusi omdala wayelapha, lowo mshumeli omdala owashumayela leyo nkolo yakudala njengaleyo, angazi noma wayeqinisile noma qabo. Ngizokutshela wawa wahlanyisa umama wami kakhulu ngobunye busuku wayekhaya, futhi ngizokutshela washukunyiswa kanjalo, wayefanele ukuba njalo kunjalo. Oh, angazi noma ngiyafuna ukuzwa okunye futhi kwalokho noma qabo, kuthi ilapho-ke amanzi akho anqanyila khona kunjalo. Ilapho kungena khona ehlane, baqala ukukhonona bathi imifefumulo yethu yenengwa yilesi sipho silula, ngemva kokuba sebeshiye ogalika no-anyanisi basegibhithe, futhi wayedla ukudla kwengelozi futhi esalokho ekhononda. Lokho kufanini lebandla na? Manje ngiyehlela kubantu abangcwele manje, nina nonke, ya nonke, nidla ukudla kwezingelosi, nasenithi ngifisa sengathi sasisebuve eGibhithe ukuthola omunye futhi ugalika. UClayton Machine no-Wildcat wakhe uzoba separeni kulobu busuku. Ukuba ngangingalijoyinanga lelo bandla lidala bengizoyezanze. Usungavele uqhubeke lapho incebo yakho ikhona nenhliziyo yakho ikhona layo. Awutholanga lutho neze ngenkathi uqala, kunjalo kunjalo. Wo, ngikathanda ukwenza lokho noma ngiyenze lokho, nakho lapho khona njalo isikhalazo. Futhi bashiya amanzi anotaka aseGibhithe ukuba baphuza amanzi acolekile vele edweleni leminyaka, futhi wayekhononda ngawo. Bashindawo lapho ezinkulu izinyanga eziziqhakisayo zasekibithe abaziqhakisayo abakhulu nabo bonke kuba nenyanga enkulu bashindawo lapho basho khona ukuthi izinsuku zezimangaliso selwadlula kuba nabantu ababe nezibonakaliso nezimangaliso zibalandela futhi bese lokhu bekhononda oh hey yebo mdumzane ezansi lapho kusobala basekibithe babengabezizwe ababandayo abangenandaba abakholelwanga entweni enjalo njengezimangaliso kodwa ke babe phandle lapha lapho babe nensika yomlilo ibakakile sinayo kulobo busuku babe phandle lapho babe nenjabulo kamo bememeza izimangaliso zenziwa nakho konke bese ke bekhononda kakho yileso sizathu amanzi oma yileso sizathu babengena lutho kuludle noma kuluphuza ngoba babekhononda futhi yile ndaba ngamabandla ngawase Louisville kulobo busuku ekhononda kalaza isihe buyelani ehanisini yilokho ke kodwa ke ubani lo mfomose na kungani silalelile silalela lomshumayelo ngumntu ongcwele empeleni na yini esiyenzayo phandle lapha na nokuhlinzekwa kwamanzi kwabo koma ngicabanga komoze leyo nto lenkulu wafundisa kukho konke ukuhlakanipha kwabasekibhithe ake simbuke nje kwemizuzu embalwa nje ake sithathe umose kumzuzu nje sibuke lowo mfo waye abasekibhithe babekude kakhulu kunathi namhlanje uma sekuziwa esenseni yethu yozokwelapha babekude kakhulu kunathi izinto eziningi ababengayenza esingekwazi futhi umose wayenalo lonke ikhambi futhi ngenkathi ephandle lapho cabanga umose wayenabantu abacelele ezigidini ezimbili ababekanye naye wayenabantwana abancane wayenamakhehla ezelikazi wayenezinyonga nempuputhe izingane zazizalwa izinkulunkwane zazo esikhathini esingangeviki futhi umose dokotela mose wayephandle lapho ehlane nabo bonke laba bantu ngingathanda ukubheka ekhabetheni lakhe lemithi beningeke na ngingathanda ukubona lokho udokotela mose enakho ekhabetheni lemithi ake nje sithathe kupopolo okuncane ngale ekhabetheni lemithi bese sibone enakho mose ngani yini nayo phakathi lapha mose na ngani sithola ukuthi kekathi lonke lolo hambo lweminyaka engamashumi amane izingane ezingaphezu kwezigidi ezimbili yazalwa kunjalo wasebenzisani mose na wasebenzisani ngakho konke lokho kulimala nobuhlungu nemidlavuza nobububuthi nobuthulu nokungeza na ngani bayangitshela kekathi uphuma ehlane kwakungekho buthakathaka phakathi kwabo yisho angeke abanye balabo dokotela abathande ukubuka kulelo gabethe lemithi na futhi enye into mose yini ayifafaza kulabo bantu kwaze kwathikishe izingubo zabo zokugqoka zangaguga na izicathulo zabo zizange ziguge behamba kulawo amathwala uma uke waba lapho uyazi ukuthi kwathelo lubukeka kanjani bagugise izicathulo ezinsukwini ezintathu futhi abazange bagugise ngisho inhlayiye encane yesikhumba sabo eminyakeni engamashumi amane mose yini ayisekhabetheni lakho lemithi na ake sibuke kule ngiyambona linesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ngiyinkosi ekuphilisayo lokho kuyaxazulula amen bathi ho mose ubaba wami ubengapha uzanda kuwa nje futhi wephula umlenze wakhe umbathele yini na ake ngibheke futhi ngibone uma uyolalela iphimbo lami kwenze konke ngikuyala ngakho angiyikubeka lutho lwalezi zifo phezu kwenu njengabasegibhithe ngikuba ngiyinkosi ekuphilisayo mtshele lokho wasinda amen unjalo wo ukhule kambi kabi umntenami nesilumo noma inyumona embi kakhulu dokotela mose ngingenze njani na ake ngibone ukuthi nginani ngiyinkosi ekuphilisayo lokho kuyaxazulula amen basho bahamba kunjalo qhubeka uthokoze yilokho kuphela aye kudinga ngiyinkosi ekuphilisayo kuzigamakhulu ayisithupha nende zithembiso eziyizo duze kuphulukiswa kukaNkulunkulu eTestamenteni elisha kuphela futhi nokho sibuza uNkulunkulu kulobo busuku kuyosho ukuthini kwahlulela kithi na kunjalo ngiyinkosi kuphilisayo yebo mnumzane lokho uMose enakho uDokotela Mose ayenakho emkhakheni wakhe kwelakhe ekhabetheni lakhe lemithi kwakuyilokho ngiyinkosi ekuphilisayo ngakho waphulukisa zonke izifo futhi wabagcina ngokuphelele wase ebaletha ngqo ehlala bangene ezweni lesethembiso oh hey bashiya zonke lezo ezinkulu izinyanga eziziqhayisayo ukuba babe nalenyanga enkulu babeshiye lezo isikhejane sabantu ababebandla abebandla ngegama futhi abangenandaba bethi yayingekho into enjengezimangaliso futhi khona lapha insike yomlilo yayilengela phezu kwabo abantu babephulukiswa konke nakho konke ababekudinga kwakunikezwe kahle kubo kodwa nokho babekhononda lapho bephuma emanzini kodwa msele uzibusaka kuNkulunkulu kukho konke lokho njengoba nilapha nizivile kulobo busuku maphakathi kwakho konke lokho kukhala izinsuku zezimangaliso seledlule inhlangano yezokwelapha izama ukumisa ukuphilisa kukaNkulunkulu ezweni lonke awusoze umise usungavele ume manje ungeke usaphinda ukumise kunokuba ungamisa ilanga kunjalo lapha eminyakeni embalwa edlule ngekathi iqaleko kuqala ngqa eJeffersonville ngangishubayela ukuphilisa kukaNkulunkulu kwakungaziwa ngokuphathekayo eminyaka kwakuyinto enzima kodwa mfowethu kulobo busuku kukhona izigidi zakho yonke indawo ukumemeza zama ukukumisa na ubungekwazi mina inkosi ngikuhlwanyelile ngizokunisela mina nobusuku ngaphandle uma abanye bezofanele bakungcothule esandlenzami lapho kungekudala ngeke ibuke eminye imizilile emincane kwi-State of Liberty yayilele nje lapho abafa abancane babelele inxa zonke ngaphansi kwesibane futhi ngathi yini eyenza lokho na kumholi wathi basha bakhiphe ubuchopho babo ezwe lobusuku kuleso siphepho bangene lambini futhi lambu beliyo bathatha libayise kuphepheni kodwa babezama ukucima ilambu futhi bashaya ubuchopho babo buphume bezama ukucima ilambu ngathi uNkulunkulu ngicabanga ukuthi wayecabanga ukuthi ngiyahlanga ngathi lokho kungifaka engondweni yabanye balaba abantu abazama ukushaya ukuphiliswa kukaNkulunkulu namandla ovuko lukaJesu Kristu uzoshaya umqondo wakho uphumo usoze kwemukele nje futhi undize ngokuphepha kukho kunjalo amen khulumetheleni Mose uNkulunkulu watshela uMose futhi lizoveza amanzi alo alethe amanzi akhe lapha kungekudala ngangibuka isithombe sithize endaweni yokugcina amakuku saleli dwala lishaywa futhi kwakubonakala njengomfudlana omncinyane ogubhoza ucishe ube ngusayizi wenalithi yokuthunga ngacabanga ukuthi zingaba umsangane kanjani lezi zincwethu zokudweba ngani mfowethu ngingaphuza leyonto yome ukuba ngangonyiwe yebo mnumzane uyazi ukuthi uMose wayedike kaphuze kulelo dwala na wayele bantu abangaphezu kwezigidi ezimbili ngaphandle kwazo zonke izilwane wathatha cisha amagalane ezinkulungwane ezingamashumi amane ngomzuzu ukuphuza bona haleluya lokho kungibeka emqondweni omuntu othile enkolweni yabo unenkolo yanele nje ukuya kusona isikole kesene kuseni ukukhwiva nje kancanyana bese kukuswakamisa kancane ngithanda ukuhlala emthonjeni lapho kuphuma khona ukuphophoza haleluya okwanele kungithatha kungiyisa phakateni haleluya ngiyajabula ukuthi ngaphuma kuleyo ndawo endala nomsawuka mangale phephini lapho ukeleza ngaso zonke isikhathi yebo mnumzane abantu bavele baba nenkolo yanele ukuba ibenze babe lusizi awu angikwazi ukuhlala ngaphezu kwemizuzu eshumi he bakithi uwayindwe isikhathi side kangakanani lo mshumeli na ijule kangakanani insindiso yakho na kunjalo ukhuphuke kuseni ngesonto bese uthi awu ngizokhuphuka bese ngizwa ukushoyo futhi uthole ukukhwifela kukodwa okuncane bese ubuyele muva futhi lokho kungangakho gongo nakho kwethi ngizokutshela ngekathi uMose shayele lodwala lanisela lonke ihlane amen yebo mnumzane into kuphela konke ababekudinga bawela phansi ngqo futhi baphuza baze bagcwaliza nje noma kunjalo amanzi amaningi ayeza cishe izinkulungwane ezingamashumi amane zamagalane ngomzuzu cabanga abantu abangaki isigidi sabantu abantu abayizigidi ezimbili ababengaphuzi ngesikali somzuzu abantu abomile ngaphandle kwamakameli nezilwane nezinto ababe nazo futhi bephele lathi kwaphuma ngobuningi avele aponga nje tabule hlane ilondela uJesu Kristu yaphanga yomoya ongcwele hayi kancanyenyana nje ukuthi awu ngikhole ukuthi ngizohamba bese ngitshene ibandla ohe ho angikwazi kubele lo msindo unginika uhlefane uma ufe ubuyo bandela kufa uma ufika ezulwini ngoba mfowethu uzoza umsindo munye uma ufika lapho iphephele lathi bayamemeza haleluya ibini lobusuku usuku lonke ngoba akukho busuku kunjalo ngokuqinisekile uzofa lapho ufika ezulwini usuku lesibili phezulu lapho yebo mnumzane awuvele nje lokho okwenzile uvele wahamba nje futhi wajala umsokamo kancane ngehlale phansi ngasempophomeni futhi uvumele ageleze yehle aze akugeze kukhiphe ungene haleluya ungena kwimaphakathi futhi uze ulahlekele nguwe futhi ungazi ukuthi ukuphi ileyo ndlela ofuna ukuyithola ngangivame ukutshela umalume wami ubabayi wami mfana ngiyakwazi ukuphukuda kuleli chibe encane enhla lapha ku-Utica Park ngolunye usuku ubabayi wabuyela emuva futhi wahlala emseleni wokudonsa amanzi wathi ngifune ukukubona ubhukuda Icibe lincane lalithe lijule kangako ngangime ebhokisini lensipho ngahundula izinto zami ngabamba ikhala lami kanje futhi ngachuma phansi naphezulu ebhokisini lensipho ngashaya utaka lwandiza ndawo zombili futhi ngiqala ukusaphaza utaka Ngathi ngeza kanjani babayina wathi phuma lapho ukubhukuda ukugqaqa utakeni sonke isikhathi sinamalunga amaningi agaqa utakeni futhi kunjalo abagaqa utakeni yebo mnumzane Ngolunye usuku malume wangikhipha esikepeni futhi ngangifa ngokubhukuda ngapha emfuleni Ohio cishe ifide lingamashumi amabili amanzi wavele wathatha isikwedlo wase ngishaye ngiphonsele amanzini wathi manje kuthiwani ngakhona amen haleluya wathi ngeke ngibhukude noma ngigwilize khona-ke ohe usungavele ukujwayele manje phumele empophomweni lapho unkulunkulu evula khona idwala lapho ehlane futhi akuthulule nje khuluma edwaleni wathi futhi liyoveza namanzi alo mhlawumbe mngani wami kulobo busuku mhlawumbe uyabhubha ufanele ukhulume edwaleni kunjalo mhlawumbe uye kuye yonke indawo mhlawumbe uye ebandleni futhi wajoyina i-Methodist futhi wajoyina i-Baptist futhi bakudinelwa futhi waya kwi-Presbyterian futhi wabuyela kumaphentecostali ngale kwi-Nazarene ezansi kwi-Pilgrim Holiness futhi uselokhu ungenakho kuqonda vele ukhuluma edwaleni kulobo busuku vele nje ngabe uyazwana naye na ya wathi khuluma edwaleni futhi uzoveza amanzi alo lizoveza amanzi akhe uma wena nje awuthi ngeke ukuma umshaye futhi khuluma kuye ekuvumelaneni kobungani nje khuluma kuye mhlawumbe kade ukudokotela mhlawumbe wenze konke okwaziyo ukuthi kwenziwe kanjani ukuze ma ukusinda mhlawumbe wenze konke nje ukuze amandleni akho cishe impela futhi awusinde wonke udokotela uye kulolonke ihhovisi yobuwazi ukuthi kanjani futhi udokotela wathi vele nje akukho lutho ongenzelwa lona awukhulumi ngani edoleni kulobo busuku na uzo unamanzi okuphila lapho akho ekunika ukuphila kuningi kakhulu ngesinye isikhathi kwakukhona wesifazane ebhayibhelini okamalinga uHagari ngicabanga ngaye futhi ngilungiselela ukuvala isikhathi kwakukhona wesifazane okamalinga uHagari futhi wayenengane encane wakhishela ehlane nojeke omncane wamanzi wondla into encane usuku lonke kulukulu kodwa amanzi yaphela cishe maphakathi nosuku futhi nengane encane yayikhala kakhulu futhi ikhala izindebe zayo zincane zoma nolwimi lwayo lwaluvuvukala umpovu mambo athendekayo yini engabe wayenza na wayethungathe yonke indawo encane ayengakwazi ukuthola amanzi kodwa kwakungekho amanzi engatholakala akakwazanga kumela ukubona ingane ifa ngakho wayilalisanga phansi kwehlathi wasehamba cishe ibanga elingangokudubu lekomtsali futhi waguqa phansi futhi wakhuluma edwaleni ngenkathi esekhuluma edwaleni ngelosi yamphendula futhi yathi Hagar yini leyo ephophoza laphayana kwakunomkoti womthombo ocela amanzi asagelezele namuhla ngemva cishe kweminyaka yezinkulungwane ezine usagelezele namuhla umthombo lowo uHagar lapho lowo usagelezele namuhla wakhuluma edwaleni nedwala laletha amanzi Kokukhona abantu abamahebhero abathile abahamba bangena esithendeni somlilo ngolunye usuku futhi bakhuluma edwaleni futhi idwala lalinabo. Kokukhona wesifazane ophuma eSamariya ngesinye isikhathi wayechivaziwe, wayenesono futhi wayenezinto eziningi ezilenga empilweni yakhe mhlasimbe futhi wayechivaziwe, wayemthonjeni kaJakobo ukuze akhululeke futhi wayebuyele muva, wayeyemthonjeni kaJakobo futhi abuyele muva. Futhi ngolunye usuku wabeka phansi imbizi yamanzi futhi wayeyemi lapho etangele kwafika idwala limi ngakuye wakhuluma kulelo dwala wamnika impophoma enkulu emphefumulweni wakhe wagijimela emzini kabange aseza ukuzokha futhi wayenokuphila wathi wozani nibone umuntu ongitshele konke ngikwenzileyo kungebe siye uKristu lona na wakhuluma edwaleni ledwala laveza amanzi kulo Okukhona isifazane omncane wayechithe yonke imali yakhe kodokotela owaka ababethathe yonke imali yakhe abakwazanga kumisa umopho mhlasimbe wayebambise ngepulazi lakhe futhi mhlasimbe walithengisa futhi wayehlezi ethunga ngolunye usuku futhi wezwa ukuthize kuza kwehla komgwaqo wakhuluma edwaleni idwala laphenduka laselithi ubani ongithintile na kwasekuphelile lapho ekhulume edwaleni wamnika impophoma yokuphila okwanqamula umopho wakila masinyane kwakunempuputha endala imingasahlangathini lotonga ngelinye ilanga iqaqazela emakhazeni yonke into ayenayo yayingasekho futhi yayilapha futhi idabukile nabantu bedlula wezwa ukuthize kuza yathi kuyini na yakhuluma edwaleni nakuba amalungu ebandla layo eyizungezile azama kuvimba athi akukho sidingo ngeke ukuthole tete thula kepha yamemeza kakhulu wena ndodana kadavide ngihawukele ngihawukele futhi yakhuluma edwaleni futhi itwalali inike impophomo namehlo ayo avuleka lelo twala lifanayo elalisehlale lilapha namhlanje lenza abantu bajabule ngilingilaka lonke ijerusalema lalimile kubona umphilisi ngokukankulunkulu umgingqiko ongcwele ngena edolobheni nabantu abambalwa bemi lapho bekhamuluka ngephimbo labo lonke hosana hosana kuyozake ngegama lenkosi lawo malungu ebandla azikhukhumezayo ayephandle lapho embethe izingubo zawo ezinde namatiti abo emva kwabo wathi mabathule he benza amaqhuqhuva agijime emhlane wami nokunye nokunye bathuliseni wathi uma bethula amatwala masinyane ayokhala kungani kwaba yikho na lona kanye idwala elaqeshula edabeni kungengazandla lalize liginqika lingejerusalema amatwala amancane hhayi ephuza kulo khuluma edwaleni futhi liyoveza amanzi alo uma udinga insindiso kulobo busuku khuluma etshwaleni lizoveza amanzi alo uma ungumhlubuki kulobo busuku khuluma etshwaleni lizoveza amanzi alo uma ulapho kulobo busuku futhi ungena kristu uye wazama lonke ibandla likhona edolobheni ukuthola insindiso khuluma etshwaleni lizoveza amanzi alo uyakukhola na uma ungumhlubuki wahamba wasuka kunkulunkulu ucabanga ukuthi alikho ithuba lakho vele ukhuluma etshwaleni futhi lizoveza amanzi alo ngiyakukhola lokho ngenhliziyo yenu yonke na niyakholwa ukuthi uNkulunkulu akasipha khona na ngenhliziyo yakho yonke uyakukhola na haleluya ulapha kulobu busuku uma ugula futhi uzame konke ezweni uzamile ukungena emqweni omkhuleko futhi awukwazi ukungena emqweni omkhuleko uke waba namakhadi omkhuleko futhi waliwa uye emhlanganweni wode waye kobunye umhlangano uye wagcotshwa kumelusi ufike kulo muqo omkhuleko ube sezindaweni zonke futhi ungeke uphulukiswe kungani kwakhuluma edwaleni manje na uzoveza amanzi akhe kunjalo awumzami ngani kanye na ukhulumisane naye khona manje ngenkathi esesesakhuweni ubukhona bakhe bukhona lapha manje kuniphulukisa nonke ngiyakukholwa ngiyakwazi ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakholwa futhi kukhona ezinye izinto engingazazi kodwa kunezinto engizaziyo futhi ngiyazi ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophilayo ukhona lapha ngenkathi ngisazama ngisho nokwenza kubizela thera khona manje inhliziyo yami imibono ihlakazeka kuso sonke sekuyo khona manje wo kunjalo amandla kaNkulunkulu akhona lapha kunjalo ngimbona lephuma lapha kuqala ukungihlukanisa kusukela kwelinye izinga kuya kwelinye khona manje ngoba kukhona abantu abakhulayo lapha futhi imikhuleko yenu iyona ekwenzayo ukuqinisekisa izwi likaNkulunkulu lithi ukhona lapha ukuba kukhulunywe naye kulobo busuku itwala elifanayo lama futhi laveze imicabango yabo nibonile lapho sifazane wayekhona lowo owaye nomopho nokunye nokunye ulapha manje uma nizokhuluma kuye uzoveza amazi akhe ngiyakukhona lokho ngaye yonke inhliziyo yenu na bangani nenekazi na one khona lapho kuyimaphakathi manje awunali ikhadi lomkhuleko unalona inenekazi elinento emhlophe izungeze intamo yalo ihlezi khona lapho unesifo sikashukela unjalo na awunali ikhadi lomkhuleko unalona udingi noma yilibi ikhadi lomkhuleko uyakukhona lokho na ucabanga ukuthi ungakhuluma etsheleni na uyafuna ukukhuluma kuye ngesifo sakho sikashukela khona manje na yima ngezi ngiyawo zakho khona manje kunjalo na yithi nje ngiyamemukela uJesu Kristu manje njengomphulukisi wami futhi uNkulunkulu uzokuyiza ekhaya futhi uzokusindisa khuluma edwaleni uNkulunkulu akubusise kulungile hamba futhi uphiliswe ucabangani kakho hlezi eceleni kwalo nenekazi nawo nemithambo yemilenze evuvukele emilenzeni yakho awunayo na kunjalo sikumakeza ngeyawo zakho akusiye emnyeni wakho hlezi eceleni kwakho lapho na kunjalo na unesifo sikashukela nawe awunaso na ngabe lokho kunjalo na beka isandla sakho phezu komkakho kulungile nina nobabili nivele elino lokho akunjalo na manje buyelani elino nikhuluma edwaleni futhi kuzonishiya futhi ungaphindi kubuye futhi haleluya ngazinde yonke ukuthi itwala lilaphi itwala leminyaka elashaywe ehlane kunjalo ucabangani ngakho nenekazi lincane nabona lezo zimbali esiqokweni sakho na uhlezi lapho lesifo samathambo uzama ukuphuma kukho wena ophendukile wasebuka ngenye indlela uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na yima ngezinyawo zakho ke futhi ugxobe kakhulu izinyawo zakho phansi laphezulu bese uthi isifo samathambo sisekho futhi kunjalo khuluma etshwaleni futhi uzoveza ngenitshele uJesu Kristu kuyezela lomuhle laphakade ulapha kubonakalisa noma yini Ucabangani kakho nenekazi lihlezi lapho elithe uduma enkosini naleyo ngajazi yabesifazane nencane limbetshitsha kethi yeluhlaza satshani lihlezi lapho na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukuphulukisile ngaleso sikhathi na sukuma umzuzu nje ohlezi khona lapho uyakholwa ngeyonke inhliziyo yakho nawe nekajazi yabesifazane indawo evuvukele nobomvu nobomvu uhlobo olujile lomgudi ovela kubo akutshana la uma kunjalo phakamisa isala zakho yini ngenza ngisho lokho la yitwali likhuluma kuwe mphendule futhi uphilize haleluya. Wo kuthi ufuna kanjani ukulethi kubonakelisa kwakhe kwamandla kwakhe futhi ngibone ngelozi kaNkulunkulu yona kake insika yomlilo efanayo yalandela abantu ayihlane ihamba kulesi sakhiwe manje. Ngizabukuthi owesifazane uyakhuleka ukuphi lapha nani awke emile yebo ngowesifazane omncane yemikhona lapho ngqo owesibili ohlezi phakathi qabo yena kunendoda emile ngumyeni oyisityako omkhulekelayo akutshalo nenekazi na uma kunjalo imakezi ngiyo zakho khona lapho awunayo umyeni oyisityako obumkhulekela na uma kunjalo phakamisa sala zakho khuluma entweleni futhi uNkulunkulu uzomkhipha entweni. Unkulunkulu uzokwenza noma yini phakathi lapha uma kuphela uzokwenza uyakukhola na uyakhulumisana naye na uma kunjalo yima ngezikeyo zakho khona manje futhi ukhuluma etwaleni netwala lizoveza amanzi alo uzoma na ubani ufuna insindiso na phakamisa isandla sakho uthi ngifuna yena ukuba ngene enhliziyweni yami unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise nawe 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 oh hey yebo mnuzane. Lo mdavuza kushiyile lapho mfowethu awusekho ungaye ekhaya futhi usine manje haleluya lelo iqiniso bonke ufuna ukuphulukiswa phakamisa isandla sakho uthi Nkosi ngikhuluma kuwe ngikhuluma kuwe kunjalo nako ehamba mnumzane isifo sakho samankanka sikushiyile lapho usukhululekile koduka egameni likaJesu Kristu uphulukisiwe. Noma bani phakathi lapho ufuna ukumjola manje phakamisa izandla zakho bese uthi ngiyakubonga Nkosi ngokungiphulukisa ngikhuluma kuwe egameni likaJesu Kristu ukuthi uyangiphulukisa wo Nkulunkulu wasihethumela amandla akho kulobu busuku ngoqobo lukaMoya oNgcwele esesesakhiweni manje ukushanyela phezu kwalezi zithabeli futhi kwangathi uMoya oNgcwele angenza zonke izimangaliso kwangathi ungebe khona bakhulele noma umuntu ekhubazekile osele sakhiweni kulobu busuku kwangathi ungaphulukisa wonke umuntu egameni likaJesu Kristu.